Keep an ammo. akokota zonya bike onye ne nwelo mada todo ne nuwa wumi bogaza ne mutie nagama kolona kiko yemelo ogunwoke anabo biese obiese kanne mulu sonya o musanya webulo nya nwulanwu obiese wetobe manana nyane nolo nwanye nabo nwanye nanya mulu munese ekeboke bazola ni wejide ekeboke nuno bachibo obiese kebue alilo biese nakwa o wanya ne nwelo nnaki be na ma o wanya ne nwelo made tola toi weje nu wa bolele manya bo obiese na ememebu na nya bo obiese onye oka nlo o welu onu obu bosi obiese de na nlo wefun ni a o ebe ona olome o gosi olome bulu na nkata naba wepụta n'ụzọ adakwa bannia oroma niile n'obodo anya n'onu obiaze wee tata ụlọ wee jebe mpịa ibo na-ekwu ibe n'ịbụ nlọ mana onye ma ibe ejilọ nlọ ya egwu egwu onye nwere uche na ojilọ nlọ egwu egwu o ruo narụ afọ nna anya kọsi ọlụ ebe n'ebe wee gbue ebe wee tasịa ji ya obiaze nọdụ n'akụkụ kwaba lele ifugo na nlọmụ na-eme ifugo na nlọmụ na-eme olu anụ ọbụ ụbọchị eze wee gbagbo okuo zuzugbe zugbe ada eze na-eji ije dị obi eze wee dị na nlọ wee fọ na ada eze ogbu akpa nnu wee bata n'olimili wee wụnye akpa nnu wee manya aka n'olimili wee dị niile maka na ọ na-eche na nnu ga-atụ olimili ma ndị be anyị olimili atụ nnu ada eze wee kwaba alili ọ wee naba be nni ọ mgbe chi ji fọlị n'ụtụtụ obi eze wee jebe bata na be eze wee gbuo nnụnụ igwe na ije dị na ada eze na-eje na ọ ga-akwa alili nata eze wee baba mba ndị ọka afa babịa gbababa mmadụ sa na babalaba onye gbasịa ọsị na ọ gakwa alili nata mana onye ikpeazụ na agbasịla aba wee gbuo onye eze na bebe ekpele ka dị eze dị ndụ nata ma ọ dị ndụ nata na ọ gakwa alili nata eze wee nwee ba aṅụli wee chụba obi eze kelibe ngemeli gị kelibe ngemeli gị obi eze eze gbala adanya nwaanyị gbanye obi eze n'aka kezie akụ na ụba onye obi eze n'aka ndị odibo na ba mere nkari obi eze nwebe aṅụli maka onwe gị ibe akaje niile mere obi eze abụghị ibe akụkọ obi eze na-amụzi amụ mesi bụla eze onye che na ọ bụla mmadụ abụghị eze gị n'ọbụ chukwu na-eme onye omele eze onye omele eze ga-abụ golibe chukwu enyego gị ya oyi mu golie imeli ya abụọ dị eje gị ije die onye ọbụla na-enwe aṅụli odogwa lụsị gụnụ ya tata ka anyị na-agba ofenye abụọ amụgo nwa dị mma ọmụgo nwoke na nwaanyị o ndị nne na-enwe aṅụlie golibe na chukwu nyeri gị ọ bụla mmadụ nyeri gị na ọ bụ chukwu chipchiji okakụ na chaza ijele njojo dị ojide bugbe ijele odogwu ijele n'ojoto onye ọma ego na-eji ije na hong kong ọgala nya golibe n'imeli ya CEO, Peter Soap and Detergent Company, Nigeria Limited. Yes, it was yes, man, or just to Kenelo Loi, Adobe Final, Ijele Wanyoma, Ijele, Ijele Wanyoma, CEO, Vista Electronics, Asama Wanyoma, Kene Mama, Josephine Kuna Chenzo, Abomulom Muni Meke, Papa Nino Di Kona Lemua, Ijebe Jebi Jebi Jebe, Ijele No Joto,
Ijele No Joto, Isonani Mosi Na Baloku,
Onyama,
Ijele No Joto, Isonani Mosi Na Baloku,
Chivina Santa Kuna.
Tell you,
tell you, tell you,